Minisita Mbezi ow'ebyensimbi Henry Musasizi ayanjulidde Paalamenti ebbago ery'ennongoosereza mu mateeka agafuga emisolo gavumenti mweyagalira okwongeza emisolo ku mafuta, seminti, butto, afumba n'ebirala. Bino biri mu bbago li Excise Duty Amendment Bill 2026 eryayanjuddwa mu Paalamenti wamu n'amabaga amalala mukaaga. Mu mabago gano, gavumenti eyagala okwongeza omusolo gwa shillingi 10 ku buli nsawo ya seminti ey'ekkiro 50 kw'ossa ebirala ebyeyambisibwa mu kuzimba okuli adhesives, grout, white cement oba lime. Gavumenti era eyagala okwongeza omusolo ku mafuta ne shillingi 12 ku buli liita ya petroli oba diesel, nga kati guno gugenda kulinnya okutuuka ku shillingi 10.75 ku buli liita ya petroli, ate ya diesel gutuuke ku shillingi 10.43 buli liita. Emisolo emirala kuliko ogwa shillingi 40 ku buli liita ya butto, ate shillingi 15 ku buli liita oba kilo ya masavu agafumba. Gavumenti era eyagala omusolo ogw'okuwandiisa pikipiki omulundi ogusooka gubeere gwa 50,000 eza Uganda. Minisitule y'ebyensimbi era eteesa nti abategesi b'ebivulu basasulenga omusolo ogwa withholding tax nga bwe kirambikiddwa mu Income Tax Amendment Bill. Kati Speaker of Parliament Annette Anita Among amabago gano n'amalala yagasindise mu kakiiko ka Paalamenti ak'ebyenfuna kagekenenye.